بيسها.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro muri kumwe nange Etienne Karekezi mu ntangiriro zo kwezi Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda abashinzwe inzego z'umutekano w'igihugu mu mujyi wa Kigali n'inzego zibanze muri uwo mujyi bahuriye kuri stade regionali y'Inyamirambo baganira ku kibazo cy'umutekano akajagari mu mujyi wa Kigali ikibazo cy'urubyiruko n'ibiyobyabwenge nyuma yaho umutwe wa politiki ukorera hanze y'igihugu Rwanda National Congress ihuriro nyarwanda ryakoze inyandiko rihereye ahanini ku byanditswe n'ikinyamakuru igihe.com cyandika kuri internete iryo shyaka ryavuze ko hari ihohoterwa ry'urubyiruko mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umwe mu bayobozi b'iryo shyaka kugira ngo tuganire ku buryo burambuye kuri iki kibazo bibandaho. Mwabanza kwibwira abatwumva?
Ya murakoze bwana Karekezi, nitwa Etienne Mutabazi, ndi komiseri ushinzwe iby'amategeko n'imyitwarire mbonera bupfura mu ihuriro nyarwanda.
Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro cyacu dusangira ijambo. Tuvuganye muri Afrika y'Epfo?
Ya, niho ntuye bwana Karekezi.
Ikaze mu kiganiro cyacu. Mu nyandiko mwashyize ahagaragara muratangaza ko hari ihohoterwa ku rubyiruko mu Rwanda. Inyandiko yanyu ishingiye kuki?
Iriya nyandiko ishingiye mu byukuri mbere na mbere ku bintu byabaye, igashingira ku byanditswe n'ikinyamakuru cyegamiye kuri Leta y'u Rwanda cyitwa Igihe kigisohoka kuri mudasobwa, kandi igashingira ku mafoto agaragara muri icyo kinyamakuru y'urubyiruko rwakomatanyijwe ahantu hamwe mu gihe gitoya kuri Burigade ya Nyamirambo, ahubwo bamwe bakabura naho bajya mu magereza asanzwe bakuri iyo station.
None se mwe ko mutari mu Rwanda bwana Mutabazi, mwakwemeza mute ko ibi bintu muvutangaje ko urubyiruko ruhohoterwa ko bifite ireme ko ari imvaho?
Bwana Karekezi, nk'umuntu w'umunyamakuru ariko muri rusange iyo ni intero niyo ni nyikizo ngo abantu ntabwo bari mu Rwanda ntibahamenya ibihabera. Ndakubwira ntariya ni amafoto, ndakubwira ntibiriya ni ibintu byanditswe, ndakubwira nti dufite na radio yacu ikurikirana tuvugana n'abantu bari mu Rwanda. Icyo kintu rwose abanyarwanda bagomba kugisobanukirwa ko isi yabaye ntoya kumenya amakuru, nicyo kintu gisigaye cyihuta. Aho rero kuba umuntu atari mu Rwanda mu by'ukuri ku ihuriro nyarwanda nta kintu bivuze, icyangombwa ni uko ibintu byabaye, icyangombwa ni uko tunabyandikaho tukanabivugaho.
Si ikibazo cy'ihohoterwa gusa muvuga, muravuga no ku kibazo muvuga ko cy'inzara, muvuga ko imaze igihe kirekire yogoza igihugu, muvuga cyangwa se ko abenshi bayita nzaramba ni izina rimaze igihe rivugwa, murava ko polisi yarengereye ifata urubyiruko n'abandi bantu biganje mu rubyiruko bakagana imijyi ya Kigali, mukavuga ko polisi yabahimbiye ibyaha birimo kugurisha no kunywa ibiyobyabwenge, kuba inzererezi, gukwirakwiza ibihuha bihungabanya umutekano w'igihugu. Ibi byose muvuga ni ibyaha biremereye?
Ya, urakoze bwana Karekezi. Mvuze ku kintu cy'inzara nzaramba, uribuka ko byatangiye leta ivuga ngo nta nzara iriho, hari umuministri sinibutse izina wavuze ngo ni uko abantu bakirya ngo ntibahage. Ubwabyo ni ikibazo kubona abantu batarya ngo bahage, ariko byaje kugaragara ko hari inzara birenganiye intuza n'urugero, kuko abaturage barabyivugira. Ndumva radiyo ukorera yarakoze ibiganiro byinshi muvugana n'abaturage bakwibwira bati turashonje, haba ibyo byo nkeka ko na leta isigaye ibona ko abaturage bashunje abenshi uziko baso kuri biriya rero uvuga by'ibyaha bitatu uvuga baregura ni gute uvuga ngo abantu bacuza ibiyobyabwenge mu kivunge uvuga utwenda kanaka werekana n'ibimenyetso uti acuza ibiyobyabwenge muvuge mu mazina uvuga ikiyobyabwenge ariko ntabwo ugenda ngo ufate abantu ingungu imwe ubakomatanyiza ahantu hamwe ubarega ibyaha bimwe biriya ni urugomo umuntu yanakwibaza ati se koko ibyo babarega ni ko bimeze hariya niho hateye urujijo ntabwo rero wagenda ngo ukumba kumva abantu bashyira ubarega ikintu kuko burya icyaha ni gatozi icyo kintu ndumva tugomba kucyumvikanaho kandi nawe niko byiza twe nk'umwihuriro ni uko tubibona ntabwo tuvuga ko abantu batakoze ibyaha badakora ibyaha ariko niba umuntu yakoze ibyaha navuge mu izina avuge icyaha yakoze uko cyitwa avuge n'itegeko yishe irya riryo
ni ingingo muzamuye yumvikana icyo nzi gusa ni uko ari ikibazo cy'urubyiruko muvuga ari ikibazo cy'inzara n'ibiryo guhagarika abantu kubata muri yombi leta y'u Rwanda yagiye isobanura impamvu ikibazo cy'inzara batangiye kugihagurukira mu minsi yashize iki kibazo cy'urubyiruko leta ndetse n'ubuyobozi bwa polisi butangaza ko ari ukubungabunga umutekano w'abanyarwanda izo si impamvu zumvikana
no nta cyumvikana muri iki gicyo natangiye nkubwire yuko iriya nzara igiteye nka leta yita ku baturage bayo yagombye kuba arahise ifata ingamba aho kubihakana kiriya gihugu bamenyere yuko ikintu kiba nkaho bashatse ibisubizo bo bakumva ko ngo bagomba gusa kurengera izina ry'igihugu igihugu cyateye imbere ntabwo dushaka utuvuga nabi tugomba kwerekana ko ibintu byose bigenda neza ariko abantu batangiye gusuhuka aho nta biba bivuga ngo ni nka y'amazi yarenze inkombe hariya rero byarigaragaje abaturage barasuhutse ibyo twavugaga mbere n'ubu tukivuga byarigaragaje rwose biragaragara basigaye gusa bavuga ngo ni ukubera izuba ariko izuba ntagiye ritavuye ku kibazo rero cy'urubyiruko nabyo nakubwiye nti iriya polisi niba koko ikora akazi kagakorera igihe bagombye kuba baramenye mbere ko hari umuntu ucuruza ibiyobyabwenge hari abantu babiri batatu batanu ariko ntufate abantu 200 barenzeho ngo uvuge ngo urimo kubarega ko wacuruza ibiyobyabwenge aho rero uretse wenda udashaka kumva agomba kubona ko iriya leta iri mu kurengera ibyo bavuga si byo bakora ubu ngubu biragoye no kugira ngo umenye neza neza ikiri cyo n'ikitari cyo kuko niba bafasha abantu wenda hari ikindi kintu babafatiye urubyiruko kuriya abantu b'abakene bose babakumbakumba bakabafungira nk'hariya hahoze amazu ya Mironko bakabajyana iwawa badashaka abantu basa ukuntu mu mujyi kuki umuntu atakeka ko ahubwo ari muri urwo rwego kuriya biriya rero bavuga ngo babarega ibyaha ibingibi biriya ni ibintu mu by'ukuri bitangaje ariko twe mu ihuriro ntabwo bidutangaje kuko iriya leta niko ikora
none se ibyo muvuga ndabyumva bwana Mutabazi muri uyu mutwe wa politiki ihuriro nyarwanda RNC hari amatora ya perezida ateganijwe ejo bundi mu kwezi kwa munani mu Rwanda ibi muvuga ndumva ari ikibazo kijyana na politike n'icyerekezo cy'ishyaka riri ku butegetsi murateganya kwitabira aya matora kugira ngo muramutse mutsinze ibi muvuga mubivugurure
twatanze itangazo tubisobanura ku buryo buhagije mu minsi yashize umunyamabanga mukuru w'ihuriro yasobanuye ku buryo bwumvikana aho duhagaze ku birebana n'amatora ndagira ngo nsubiremo yuko amatora ntabwo tuzayajyamo ntabwo tuzayitabira kubera yuko nta n'amatora azariho kuko bavugurura itegeko nshinga umwaka ushize bashyizemo ingingo iha umuntu umwe gusa uburenganzira bwo kwiyamamaza ubu ni Perezida Kagame nta wundi muntu bavuga wagenda se ugiye gukora iki
uko biri kose bwana Mutabazi itegeko ry'itora mu Rwanda ndetse n'itegeko nshinga ry'u Rwanda kuva muri 2003 ryemera abakandida benshi ku mwanya wa perezida mu bantu se bashobora kuziyamamaza biyamamariza muri aya matora biyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu hari umukandida w'ishyaka runaka cyangwa se umukandida wigenga umutwanya wa politiki ihuriro nyarwanda muzashyikira
nakubwiye ko dufite aho duhagaze nk'ihuriro naho honyine ibyerekeye kuba twagira uwo dushyigikira hari umukandida umwe, hari wenda n'abandi bavuga ko bashaka kuziyamamaza, ubwo ni uburenganzira bwabo niba bumva ariho ariko bimeze. Ariko mu ihuriro dufite umurongo tugenderaho, ntabwo turawuhindura, niwo tukiriho. Aho rero wavuga itegeko rigenga amatora, wavuga itegeko nshinga, byose ni hahandi, ni nko gufata ikintu mu kiganza cy'ibumoso ukagishyira muri kiburyo ukavuga uti nagize icyo ntanga, cyangwa bya bindi bavuga ngo umuntu ari kirigita agaseka, cyangwa ugatera ukihana mashyi. Biriya rero nibyo birimo gukorwa. Ihuriro ibyo byose ntaho duhuriye nabyo, bireba bene byo, ntabwo dufite gahunda na busa yo gushyigikira uwo ari wese cyangwa kugira uwo tubuza kwiyamamaza wumva bishaka kandi anabikeneye anabishoboye. Nta nubwo duteganya nk'ihuriro kujya muri ariya matora.
Nanone ariko ku bantu batoye muri iriya kamarampaka yabaye muri 2015 bagatora ku itegeko nshinga ryahinduka, bakaba bumva aya magambo turimo kuvugana muvuga kuri radio, umuntu yagira ati namwe murasa nk'abikirigita mugaseka, cyane ko bagira bati murakina politiki muri inyuma y'ikibuga, nko gukina ni nk'abakinnyi bakina bari inyuma y'ikibuga, urumva ko ntaho biva ntaho bigera. Ingamba zanyu, umugambi wanyu ni uwuhe?
Nari nguce mwiza, umbabarire, ntabwo turimo gukinira inyuma ikintu kigira igihe cyacyo. Burya mu mateka y'isi kiti ibintu nuko abantu bagenda birukankira imyanya, simvuga muri iki kiganiro ngo umwanya ukagenda ushaka gufata umwanya ariko udahaye igihe. Buriya rero abibaza ko dukinira inyuma y'ikibuga nuko badasobanukiwe na gahunda zacu, nibaduhe akanya bazareba. Ibyo tuvuga tuzabikora kandi tuzabikora neza kandi bizagira buri wese akamaro. Kugenda rero wiruka ubona ngo ishi itambuga ugata n'urwo wari wambaye, ibyo ibirenyarwanda ntabwo aribyo turimo. Twebwe dufite gahunda yo kubanza tugasobanukirwa neza nuko ibibazo biteye, tukabisobanurira abanyarwanda bakabyumva. Naho ibyo uravuga ngo habaye ngo kamarampaka yabaye nihe bwana Karekezi, barakubwira bati bajyanaga ibipapuro. Ejo bundi wumvishe umuntu wahoze ari ambasaderi muri iriya leta avuga ati nanjye sinzi igihe igipapuro cyanjye bagisinye kandi nibunye kuri lisi. Ubwo ambasaderi avuze gutyo, umuturage we ku mirenge iwacu aho dukomoka aba yarasinyiwe nande? Biriya bintu ziko ni ibintu byatangiye kera. Perezida Kagame atangiye mando ya kabiri mu 2010 avuga ngo dore abantu banyandikiye ngo bansaba ngo bizagenda gute. Erega abantu bajye bibuka yuko abanyarwanda ntabwo ari injiji, barakurikira, turakurikira, turanibukiranya. Biriya ni ibintu FPR ifite muri gahunda byo kugundira ikoresheje amanyanga, ikoresheje agahato, ikoresheje igitugu. Ibyo rero ihuriro twiteguye kubanza tukabisobanukirwa, tukabisobanurira abanyarwanda.
Ndabashimiye cyane bwana Mutabazi Etienne, ni komiseri ushinzwe iby'amategeko n'imyitwarire mbonerabupfura mu ihuriro nyarwanda RNC. Tuvuganye ari muri Afurika y'Epfo. Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kubakomeje kutwumva, kuri iki kibazo cy'umutekano n'urubyiruko mu mujyi wa Kigali, twari twifuje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ariko nk'uko kuri telefone ACP Tewose Badigiye yatubwiye, yagize ati ubutumwa bwa polisi y'u Rwanda bwakumvikana neza ari uko umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yigereye kuri sitasiyo ya Nyamirambo ari kumwe n'uyu muvugizi, akareba uko ibintu byifashe, noneho bakaganira ku buryo burambuye kuri iki kibazo ndetse no ku bindi bibazo by'umutekano ku buryo bwaguye. Yadusezeranije ubwo mu kiganiro cyacu gitaha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda azadusobanurira. Gusa tariki ya kabiri y'uko kwezi kwa kabiri, ubwo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, inzego z'umutekano w'Igihugu mu mujyi wa Kigali ndetse n'inzego zibanze muri uwo mujyi zabonaniye i Nyamirambo, iki kibazo cy'umutekano, akajagari muri Kigali ndetse n'ibiyobyabwenge cyagarutsweho. Uwungirije umuyobozi wa polisi y'u Rwanda, Colonel Dan Munyuza, yasobanuye ko hari isano iremereye hagati yo gukoresha ibiyobyabwenge n'ikibazo cy'umutekano. Ni amajwi yafashwe na mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Uwingabo yavuze yuko mu byahungabanyije umutekano harimo ibiyobyabwenge, nayo nagira ngo ari cyo mperaho, kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane gihungabanyije umutekano w'umuryango w'Abanyarwanda. Tudakwiye gusa kunyuraho, dukore inama irangire twigendere. Ikiyobyabwenge, ubu ndavuga urumogi, inzoga zitemewe za Kanyanga n'izindi, ni ikibazo gikomeye gihungabanya umutekano mu mujyi wa Kigali. Nubwo bitemewe n'amategeko, ariko muvuganye n'umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyarugenge, cyangwa mukavugana n'umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali, akabajyana hepfanga hano muri kuri sitasiyo ya Nyamirambo, mukareba urubyiruko rwafungiwe. Ikibazo cyabaye ko icyumba gifungirwamo abahungabanyije umutekano bakoze ibyaha bitandukanye cyabaye gitoye, ariko ubwo cyabaye gito ko kijyamo abantu 200 sitasiyo ya Nyarugenge gusa. Kandi abo bantu bareba bafungiye ahangaha 90% ni ibiyobyabwenge, ariko abafungiye ni bandetse n'abana bacu. Ndabona hano benshi ari ababyeyi ufite abana, n'abana bafite ibyara, ni barumuna bacu, ni bashiki bacu, nibo bari mu bikorwa byo kugurisha ibiyobyabwenge, nibo bari mu bikorwa byo gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ikibazo gikomeye, dukwiye kuva hano twacyumvishe neza kandi twafashe ingamba. DPC umuyobozi wa polisi uyu munsi abemerere muze kunyura murebe, birababaje pe. Abana b'imyaka 20, 25 18, utazi ko ikiyobyabwenge gitera umutekano muke, ubwo sinzi uko abitekereza. Ushobora kwibaza uti ubwo muryango wanjye abana banjye badakoresha ibiyobyabwenge, buriya nta kibazo mfite. Ariko n'abana b'Abanyarwanda, ni Rwanda rw'ejo hazaza, nibo bakabaye bakoresha amaboko yabo n'ubwenge bakubaka igihugu cyabo. Ariko iyo bimeze kuriya, tuba dukwiye twese guhangayika.
Nibutsa kandi abakomeje kutwumva ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ese abanyapolitiki bari imbere mu gihugu babona bate iki kibazo cy'urubyiruko, umutekano n'ibiyobyabwenge mu gihugu?
Nitwa Kayumba Jean Marie Vianney, ndi vice president n'umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi tari ryemerwa mu Rwanda.
Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Bwana Kayumba, iki kibazo cy'umutekano mu mujyi wa Kigali, cyane nshingiye ku nyandiko y'ikinyamakuru igihe.com, hari n'inyandiko yagizwe ahagaragara n'umutwe wa politiki ukorera hanze y'igihugu, Rwanda National Congress, ihuriro nyarwanda, rivuga ko hari ihohoterwa ry'urubyiruko mu Rwanda. Iki kibazo mwe mukibona mutaho muri mu Rwanda?
Murakoze cyane ubwamitiyene, ndabashimiye kuri iki kibazo cyiza. Iyo twitegereje mu Rwanda nyine nk'uko twakomeza kubibona kubivuga, cyane cyane muri ibi bihe twitegura ishyirwa mu bikorwa ry'ikinamico bita amatora, usanga abantu bagiraniwe by'umwihariko iyo bigeze ku rubyiruko, cyane ko hari ikibazo gihari gikomeye cy'uko hari ikibazo cy'imibereho ikomeye ku rubyiruko. Usanga Leta na FPR bafite ikibazo cyane kuri urwo rubyiruko, kubera ko baba bavuga ko nyine urubyiruko ni abantu, ni amaraso mashya, ni abantu bafite ibitekerezo bishya, kandi ni abantu bumva, ndetse ni abantu umuntu ashobora kwereka ukuri bakakumva. Cyane ko iyo urebye turufi ikunda gukoreshwa mu Rwanda, yuko umuntu ushatse kuvuga avuga ko afite inyenga y'ibitekerezo jenoside, cyangwa se akitwaza ko yaba yakoze jenoside. Urumva ariko abantu b'urubyiruko bo ntabwo barebwa cyane n'icyo cya jenoside, kubera ko abenshi nabo yagiye iba batari banavuka. None akenshi niyo ugiye kuri icyo cy'ingengabitekerezo, nabwo usanga ku nubwo uburyo kubisigiza butabura, ariko usanga byo bidafata cyane.
Aha Bwana Kayumba, niba mbumva neza, muratunga gatoki inzego z'umutekano mu Rwanda.
Urabona nk'uko dukunda kubivuga, inzego z'umutekano nazo usanga aho zagakoreye umutekano usange w'abaturage, ariko usanga ahubwo usanga zo zikorera ishyaka riri ku butegetsi. Bityo rero ugasanga ari igikoresho cy'ishyaka riri ku butegetsi, ku buryo usanga bitangaje kubona umupolisi wagombye gucunga umutekano w'umuturage wese, ishyaka ryose yaba arimo cyangwa atari mu ishyaka, ariko akumva ko nawe wa muntu ari muri FPR ari ikibazo. Ugasanga aho yagacunze umutekano w'umuturage, ahubwo aracunga umutekano w'ishyaka, kandi ishyaka rimwe riri ku butegetsi.
Mu byatangajwe mu minsi yashize n'uwungirije umuyobozi wa polisi Dan Munyuza, yavuze ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu Rwanda cyane mu mujyi wa Kigali ko ari ikibazo cy'ingutu giteza umutekano muke, haba inzego z'umutekano ndetse n'abanyarwanda ku buryo bwaguye bagombye kwitaho nta gukinisha ibintu. Musanga ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu Rwanda giteye gite mwebwe?
Sinavuga ko icyo kibazo kidahari, kuko ukurikije uko isi yabaye umudugudu kandi abantu nyine bagenda habaho ibyo nakwita kutimasa, abantu bagenda bafite imico hirya no hino, ibibazo by'ibiyobyabwenge sinavuga ko bidahari, ariko uburyo ababisuzuma babikoramo nibwo twebwe dukimanga. Kuko niba umuntu afite ikibazo akaba afite icyaha yagirizwa, numva umuntu atagombye kujyanwa nk'ushimuswe cyangwa agenda yishwe, ahubwo yagombye kugaragarizwa aho agiye kujyana, niba ari n'ibyo aburana akabiburana, noneho niba ari no gukosorwa agakosorwa. Ariko no kuvuga ko umuntu anywa ibiyobyabwenge yangiza akajyanwa batazi ngo agiye, akajyanwa ku buryo butazwi, akajyanwa n'abantu batazwi, akajyanwa mu buryo butagaragara, ahubwo tugiye impungenge tukavuga tuti nta cyagaragaza, kuko niba ikibazo ari cyo cy'ibiyobyabwenge cyangwa se niba ari ibibazo nk'ibyo natwe twese tuba dufite nk'abanyepolitiki. Aho rero nkavuga ko icyo nanjye mbona nemeza ni uko ntavuga ko mu Rwanda hatari ibiyobyabwenge, hatari n'ababikoresha, ariko icyo ndeba by'uburyo bikorwamo mu buryo bufata abo bantu, njyewe ntabwo mbona ari muri uru rwego. Kuko hari abafatwa nk'abafatanywe urumogi, ugasanga barabazanye batwe baberekanye mu nama zitandukanye, ibyo birumvikana. Ariko umuntu wafashwe ntiyagire umuntu yerekwa, nta ntibamenye ngo ajyanwa na ku mpamvu izi n'izi, aho tugira amakenga.
Murabizi neza, dutangira Bwana Kayumba, mwakomoje ku kibazo cy'umutekano n'ifatwa ry'abo bantu. Mugenekereza ko mu minsi iri imbere hari amatora ya president w'igihugu ateganijwe gukorwa, mugasa nk'aho mugira muti ifatwa ry'abo bantu hari isano ryaba rifitanye no kwitegura amatora. Mwe umutwanyi wa politiki witeguye amatora ya president, muzateganya umukandida, bizagenda bite?
Murakoze cyane yakuwa ikintu karekezi. Twebwe ntabwo tubibonamo amatora, kuko nta matora hari, kuko kugira ngo twemeze ko ari amatora hari kriteri twagenderaho. Icya mbere, murabizi ko umukino wakozwe ngo hasabwe isubirwamo ry'ivugururwa ry'ingingo y'ijana na rimwe y'Itegeko Nshinga yemerera nyakubahwa Kagame kugoma ku butegetsi ubuziraherezo. Twebwe ntabwo twiyemera, kandi n'inzira zakoreshejwe twebwe twasanze atari inzira zikwiriye, kuko twasanze abaturage mu by'ukuri uburyo bwakoreshejwe atari bwo, kuvuga ko aribo basabye ngo byarabaye, kandi burya uri mu rwa kingi uko ashaka byarabaye, turabibona tubyakira uko nguko. Ariko kuvuga ko hari amatora hari, twebwe ntabwo tugenera nk'amatora, kubera ko icya mbere komisiyo y'amatora mu Rwanda murabizi kandi ni ibintu bigaragara buri wese, igizwe n'ishyaka rimwe FPR. Ubwo rero kuvuga ko uzajya gutora kandi uwo utora ariwe ugomba gukemura impaka, urumva igisubizo kiba kizwi. Ikindi cya kabiri, niba kugeza ubu ngubu amatora aba mu Rwanda abatakandidatire n'ubundi ya komisiyo y'amatora igizwe n'umutwe umwe ari FPR niyo igomba kujora amakandidatire, rero biragoye ko yakwemera kandidatire yawe kandi n'ubundi batagushaka babona uri ikibazo kuri bo. Ikindi cya kabiri, uburyo bwo kwiyamamaza, uburyo bwo kwiyamamaza usanga nari randa mu mategeko hari byo bitega reserve, nabwo usanga abakandida bose badahabwa urubuga mu buryo bungana. Ibi byose nibyo tubona twebwe tukabona. Icyakora uretse ko ntabyo twiteze, habaye igitangaza cy'uko yenda muri ino minsi FPR yahindura ibyo ngibyo, nubwo ibyabanje atari byiza ku komisiyo y'amatora, kuko mu Rwanda hafi abanyarwanda bose baba mu mashaka n'abatarimo bategeko kuyajyamo kuko kuvuga ko ntashya kurimo uhitubarwa nyine kuri igitenge ugasanga n'ubundi babazi ko ari abacu ko nyine bari muri babandi bari mu mashaka arwanya leta atavuga rumwe na leta bityo rero haramutse hashyizweho komisiyo y'amatora ihuriweho n'imitwe yose natwe tugahabwa umwanya wo gutangira ibitekerezo by'ukuntu noneho amatora mu Rwanda nibura yakorwa aho ngo twakwitabira amatora kandi tukajya twitaba twahita amatora ariko kuri uyu munsi twebwe duhamya ko ni ikinamico cyakora noneho igiye kugera ku iherezo mu kwezi kwa munani kazashyirwa ku iherezo kugira ngo noneho umukino urangirwe.
Mwese mu mutwe wanyu wa politiki Bwana Kayumba, iki kibazo cy'umutekano, ikibazo cy'ibiyobyabwenge n'urubyiruko mu Rwanda, mufite ububasha bwo kugikemura, mwagikemura mute mu mutwe wanyu wa politiki?
Yakwetsene turamutse ari nkatwe turi ku butegetsi cyatubifite ububasha, bimwe mu byakorwa harimo kureba se buriya mu Kinyarwanda batumwe ni mu Kinyarwanda ngo aho kwica gitera kwicika ibimutera warebe se banywe ibiyobyabwenge kubera iki banywe ibiyobyabwenge kubera hari ibyo nakomeje kuvugaho mbere ibintu by'iterabwoba gucecekeshwa none abantu ugasanga barahungabanye muri kwa guhungabana urubyiruko ubu agakubitiro n'ubushomeri bwa bushomeri bamwe noneho wenda babuze maîtrise ugasanga bishoye mu biyobyabwenge aho rero ni ukuvuga ngo yewe natwe nka PDP imanzi twakwegera urwo rubyiruko n'abandi bakoresha ibiyobyabwenge tukabanza kuganira tukareba se ikibazo ni ikihe kibatera bya bindi noneho twamara kubona ikibibatera noneho tukajya twafatanya gushaka igisubizo. Bimwe mu bisubizo byatangwa ni ibihe niba abantu banywa ibiyobyabwenge kubera ikibazo ndetse cy'ubumenyi bukeya aho ngaho wenda cyangwa se kubera ikibazo cya ryahungabana traumatism bafite aho ngaho tumaze kureba buri wese icyiciro arimo n'impamvu yabimuteye abagomba kujya muri counseling bajya muri counseling babandi babigiyemo kubera ubushomeri twafatanya gushaka noneho uburyo babona imibereho kandi birashoboka kuko iyo witegereje bwanikiye mu Rwanda hari ibintu rero usanga bibabaje ku buryo bivuze usanga yakoze asa n'uwakoze amahano aho usanga umuntu umwe ahembwa miliyoni 12 ugasanga noneho hari undi muntu we ubarirwa ku munsi amafaranga adashobora no kugura ipura y'ibiryo ugasanga ni ikibazo none ugasanga abenshi n'uburyo bw'imikorere ni ikibazo twakunze kuvuga ku kibazo cy'abantu bakora ubucuruzi buciriritse tugaragaza ukuntu nubwo mu Rwanda mu buryo bw'amategeko bagenda bagaragaza uburyo ki gutangiza business mu Rwanda byoroshye ariko babigaragaza mu mategeko ariko nyamara wareba ibyo ugomba gushora kubera ibyo leta igusaba ugasanga birasa naho bidashoboka ibyo rero nuvuga ngo ni ibintu twareba noneho abenegihugu bose bakagerageza gusaranganya ibyiza by'igihugu nubwo uko biri kose mu isi ho nta na rimwe abantu bose bareshya haboneka uwazi n'uwo hejuru ariko nibura ukabona abantu barekilibre.
Ndabashimiye cyane Bwana Kayumba Jean Marie Vianney, ni umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka PDP Imanzi tuvuganye ari Kigali mu Rwanda. Kubakomeje kutwumva kandi nk'uko nabivuze mu mwanya washize, iki kibazo cy'urubyiruko n'umutekano ndetse n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu mujyi wa Kigali, twatelefonnye Theos Badege, twatelefonnye ACP Theos Badege umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ntiyifuza guhita atanga ibisobanuro kuri iki kiganiro ariko yagize ati ubutumwa bwa polisi y'u Rwanda bwakumvikana neza ari uko umunyamakuru w'irya Amerika abashije kubonana n'umuvugizi wa polisi bagasura station ya Nyamirambo n'izindi station zashoboka umunyamakuru akibonera uko ibintu byifashe akaboneraho n'umwanya wo kuvugana n'umuvugizi wa polisi areba ibyatangajwe mu kinyamakuru igihe.com ndetse n'ibyo umutwe wa politiki ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress ryatangaje rivuga ko hari ikibazo cyihohoterwa ry'urubyiruko mu Rwanda. Turabasezeranije rero mu kiganiro cyacu dusangira ijambo ku cyumweru gitaha tuzaganira n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Theos Badege. Mwese ndabashimiye kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza.